Dawladda ismaamulka Mandheera ayaa maanta dugsiyada sare ee ku yaala ismaamulka u fasaxday lacagta iskuul fiiska xilli dugsiyadeedka saddexaad ee sanadkan. Wasiirka waxbarashada dawlad deegaanka Mandheera, Bashiir Ibraahim Caliyow, ayaa maanta daah furay lacagtan oo gaaraysa 74 milyan oo loogu talagalay dugsiyada sare ee ku yaala ismaamulka iyo 60 milyan oo loogu talagalay ardayda ka soo jeeda ismaamulka Mandheera ee wax ka dhigta dugsiyada kale ee ku yaalo dalka iyo jaamacadaha.
045 and 520 shillings their respective bank account. This is the money we are releasing for today. Besides this 74 million shillings for public secondary schools, we are also releasing today 60 million shillings to all our 30 wards.
Dhanka kale, agaasimaha waxbarashada ismaamulka iyo mid ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare ayaa u mahad celiyay barasaabka Mandheera, iyagoo dhanka kale ugu baaqay ardayda inay ka faa'iidaystaan fursadan isla markaana ay ku dadaalaan waxbarashada.
Ilmo iskuul iska aada oo free waa la leeyahay, maabana soo marin. Haddaan ka hor 8 biloodaan aragnay soo ma? Marka sababtaas aan hadda ugu celinaynaa, waxaana gabaryaynaa arrintan inaan la istaajino socoto intaa isagu xafiis ku jiro. Soo advantage soo ma? Midda kale, ilmahana waa ku farxeen. Haddaa waa ujeedan meeshaan ilmaha waxay samaynayeen. Zamaani iskuulka markii la furo laba wiigaas qaadan jirteen, lacagaa la dadiyay, yaa qaraabe yaa tolle eri la soo gada wixii la wareejin jiray. Hadda wixii ma jiraan? Waa maya boorsadaad qaada iskuul tag waaw. Marka middaan ii sheegaa waa ilmaha daas tiin diisoon goes to the students. Alla akhristaha laga faa'iidaysta. Baryaan Mandheera xoogo ceeb weyn aan soo dul saartay. Maxay tahay? Ilmahay u kaca medical college waa la soo celinaa, waa dhacaabo, aniga madaxay xanuuna, waa jirinay, qur'aan ha laygu tufo. Qur'aanka lagu tufaa maxaa si maba jirine? Ya! Gabdhihii waa saas wiilish waa cunug oo alliance lagu admit garay, xafiiska ugu maadaa la MSS gay. Intay socdaa? Gabar oo straight boys lagu admit garay la Khadija gay ama Moygaal si gay, intay u socotaa? Marka waxaa soo dhamaal qof mujiinka u dhashay malaha, dadaal waa un dadaalka la isku dhaafay. Hadda meelahan wiigaan dhamaal xoogo waxay sidaa ka jirta MSS, maxaa macalinka ilmaha fiijina, maxaad u fiijisay ba hadaan dhahay baxaysir iyay hele. Fursadaana waa lagu siiyey, fiis laguma fiijinay, in imtixaanka waa keeni, intay u socotaa marka? Soo shida maaha. Marka waxaa la rabaa inaan dadaalno.
26,000 oo cunug oo secondary schools akhristaan fiiskooda free laga dhigay. Waxa waa the only county that is doing. County kaliya oo samaynaysa taas iyada waa Mandheera County. Marka annaga hadaan nahay wasaasiga Mandheera, waxaa naga rabaa inaan qofkan wuxuu qabtay aan u sheegna. Mid kale waxaan u sheegayaa wasaasiga 100% ke oo fiiska wuxuu ballan qaaday governor-ga konta ugu horeey 50% ku handle si first time. Boqolkiiba konton, boqolkiiba soddon, haddana waxaan dhisay second time, hadda waxaan isugu haynaa 200%. Marka wuxuu asaga ballan, intuu asaga ballan qaaday. Marka intaasna waxa waaye labada time oo lasoo dhaafay wax dhib oo jiri ma laheen, cunug oo fiis loo ceyri ma laheen iskuullada, waxyaaloo yaryar oo cunugoo maartay loo diray, macnaha cunug oo iskuul ka maqnay oo loo diray rim paper camal, oo waxyaalahaas in suuq la geliyo maaha, yacni ilmihii, yacni principals-ka ilmihii lacag ay weydinayaan la dhahay, cunug indiscipline in la punish garay waa iskuulka. It has every school has its own policies. Iskuulkaas wuxuu qabaa policies-kiisa discipline uu ku maintain garaynay.
Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.